Ndamutse nkweretse defo zanjye ese ntuzankotoza nkubwiye amabanga yanjye ese ntuzayamena nobody no one else ni wowe nahisemo urukundo nkunda nizere ko ruzaramba ese ufite umwanya uhagije wo kunyigisha no gutegereza ese ufite umwanya uhagije wo kunyihanganira kuzageza igihe nsaba nta kigoranye bisimisha akanavativuwa kigoroye witeguye bingana iki uru rukundo rwanjye mbona rurakabije unleash my potential reka byose namenye ayo ma shortcuts nigeze nyura baby show me how I don't know merekeza mu rugendo ese ufite umwanya uhagije wo kunyigisha no gutegereza ufite umwanya uhagije wo kunyihanganira kuzageza igihe nsaba nta kigoranye baby simbesha simbesha akanavativuwa wihanganira ibyanjye bidasa neza cause we meant to be together baby simbesha simbesha uyu ntabwo ndi shyashya wihanganira ibyanjye bidasa neza cause we meant to be together my formula
how to love how to treat you
my formula
how you want me to hold you
my formula my formula my formula
how to love how to treat you
my formula
how you want me to hold you.